mwesika mwaka pia akataika wansi wanusu luku uingiza magoba uliruna ku usobola nokwetolera yo akapia ku unaona wokendera nikaba star 1005 star musavu hash uronde ku yive star uwakozesa MTN momo app enkola nomu kwa kulizo bigobererwa MTN awalala titukomezekeka
soga one radio tulungamizibwe kitongole echa Uganda Communications Commission.
Kanona maulire muwabusibire kuwa yogu wabusoka. Getuwa kungani risa, wakufa munchoncho. Paka webusibire, ngagabatu usibu wako.
Nana habu mouthwash, ili dagali tufu. Yenega kasa mkunja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala, bosanyo vamonu saisai, obuga izaludarumu. Senyesa nana, na iwe gende reza abafiri, teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kaka siwa National Drug Authority.
Polisi mu Kampala rumaze ko nga yezo bana abasubuzi abagadde amaduka okwekalaka asanga bo wakanye emisolo emingi n'aba China abaganidde maduka agandi badagabana Uganda. Abakulu okuva ministry y'ensonga z'ebyobulambuzi beewuunya ababbi b'ettaka mu busoga bagenze basensera ettaka eriko ebifo ebyobulambuzi. Ate nga abayini alemba bafulumizza ekipande oba giyite posta Museveni gy'agenda okutambuzaako akalulu ka 2026. Ago n'amalambujjuvu ge tuleese mu webuzibidde ekiro ky'olunaku olwaleero nze musajja akabaka Mbaji Rogers Baligeya Yankona.
Nange Ivan Dwega musajja atagererwa nzaalo.
Muli mutya banaffe abatuwuliriza g'ekiro ky'olunaku olwaleero gatuusizza ku nnaku z'omwezi 19 eziyise ku mwezi ogw'omunaana omwaka 2025. Gano gali mu bujjuvu era nga tandise n'okwezi oba mu Kampala okubadde wakati wa poliisi n'abasuubuzi nga bano babadde bawakanya ekyaba China abalumba amaduuka agandi badde agabana Uganda ne batandika nabo okuteekamu engoye n'ebirala eby'obusuubuzi okubanga batunda eri bannayuganda. Bannayuganda bano bakedde kubanga bagala amaduuka gaabwe ne bawakanya ensimbi ezigenda zibateekebwako ng'emisolo egiyitiridde okuva eri gavumenti n'okuleka abandi badde bamusiga nsimbi naddala aba China okutunda amaduuka mu Kampala okusinga okwenyigira mirimu eminene obulimirimu obw'okutunda amaduuka n'abulekera bannayuganda abaakuno. Abasuubuzi abazze beekungira ku mikutu gimuyunga byalo basose kubeera mu lukiiko olunaku olweggulo kyokka lwagudde butaka nga n'ebibiina ebibagatta mu Kampala eby'enjawulo byabadde bisazizzaamu okwekalakaasa kuno leero kyokka poliisi erabidde awo nga abasuubuzi bagaddewo amaduuka bali mu kwekalakaasa. Abasuubuzi bagadde amaduuka gaabwe okusaako n'okufuuwa firimbi n'okukwata ebipande okulaga obutali bumativu ku nsonga y'emisolo egiyitiridde okuva eri gavumenti awamu n'abachina abagaanidde emirimu egyandibadde egy'abantuuze abaakuno. Omusasi waffe abaddeyo okwekalakaasa kuno agenda mu maaso n'atugirayo bino.
Niwe batali gadeo maduka ganogola wa magali. Iraga linganga magali kubanga maduka makalu. Temuli imubindu. Maduka makalu, tuso vila ntukonte ine zisoba mubikumi ya visa tu, ziri kuyuala ziri scattered. Inga abantu wabu bubaga tabu likonte ina angeli mga bantu wa satu mba tano kwa atano. Automatikali, uja kwesa nganga bantu mtuwa lugumune ichitu hundu, weguli mkukose we sawe.
Kuli manabi ya mfuzi kse, chatuli na chibina chabi ya mfuzi.
Omusolo gwiyitiridde enkota ina tebazita abantu bali mukufa.
Twagala abachina baddeyo mu factory. Twagala omusolo gwe bateekawo gwa 50% guveewo. Twagala omusolo gwa kiro guveewo.
Poliisi ekoze ebikwekweto okubeekalakaasizza era nga gibigweredde nga mwenda bakwatiddwa mu kwekalakaasa kuno okusinziira kwa myuka omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ery'omu Kampala n'emiriraano ASP Ruko Wesigire.
Tuyina abantu mwenda wano poliisi yaffe Kampala CPS era nga basirikale baffe abakoze ekikwekweto eky'okubakwata balubiriza nti abantu bano ab'enjawulo nga bali mu bitundu eby'enjawulo awo downtown bakutte firimbi ne bayimirira mu makubo makati ambadde n'emizindaalo ne batandika okukunga abantu ab'enjawulo ababadde basazeewo okuba nti no baggala amaduuka gaabwe mu mirembe okuba nti no babeegattako mu kwekalakaasa.
Oluvannyuma lw'okwekalakaasa olubadde okubaddewo emisana gya leero kakati akawungeezi k'olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni alagidde Katikkiro w'eggwanga erya Uganda lino Robinah Nabbanja okusisinkana abasuubuzi era Nabbanja asisinkanyamu ku basuubuzi n'abasaba bagulewo amaduuka gaabwe olunaku olw'enkya ng'enteesaganya ku ebyo ebyanyiga bwe zigenda mu maaso.
Tusazeewo nti enkya tujja kuba n'olukiiko olwa abasuubuzi abatasobodde kujja wano naye ne tugamba nti abantu bagulewo amaduuka gaabwe abasobola okukola tugenda baweereza security ebamala. Babadde bakiriyalinga ebintu mu gurupu ng'abamu baina ingeri jeba bira omusoro oba ngabo gira emiwendo katinga katugezenga mpale ya jini ngabaga anti wajigula dole imu oba half dollar kakati ugendo ukubala nge misoro bajibide mwawa so misoro wabade wakisa sula mkilo chibata ya gara ngoye nga bazi wala mkilo so wabagale kitu kichuse nimba ganze sisula kitu sanganze tugenda kitu wala tukitese konga government
chikanyi zidwa kakaongezi kona kuruwa lero tia chitongo lechua H sisolozo msoro mguanga neka site chibine chitawa basubuzi Mukampala baino kwa tagana kuongereka ya misoro era John Rujocha kulia chitongo lechua la E ategeza anti enteka kitekeno bakuta ndiko kujitula munga chitongo lechua la E akulia chibine chitawa basubuzi cha kasita isa sechito ategeza wa nama uli akaongezi kona kuruwa lero tibonga kasita tibainza kuwaliriza basubuzi kudamu kugulao maduka agabo na kuruencha wabula bagenda kunga abasubuzi babatwala elisaba misa na banja olubonga abasubuzi besalirewo kucho kugulao maduka agabo banedda
tusaba fe prime minister tubamuletere kumacha byetuteseza bibagambe tukiriziganye bamaloku muuliriza kakati bo besalirewo okiki bagenda okuzzaako kubanga ebirundi mingi bwetu jeno katufe tubadde abantu mukaga bali banji twagala fair representation okukaka santi kibasazeewo twali wabalidde mu lukwe
webuzibidde olwaleero nga bakugu okuva ministry ensonga z'ebyobulambuzi saako n'ebisolo eby'omunsiko n'okwewumuzaamu balaze okunyola oluvannyuma lw'ababbi abagenda beeyongera mu kitundu kino ng'ababbi bano batuuse n'okusensera ettaka eririko ebifo eby'ebyobulambuzi wano mu Busoga naddala ebifo eby'ebyobuwangwa n'ensikirano amyuka kamisona atwala ensonga z'ebyobulambuzi n'ebisolo by'omunsiko Abit Nelson binabyogeredde mu musomo ogw'ennaku essatu oguyindidde ku Source Gardens mu kibuga eky'ejjinja agwetabiddwa amavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi abakulembeze b'ekibuga eky'ejjinja n'abakulu b'ekikwatako wano mu Busoga agamba nti ettaka erisinga obungi era liryalekebwawo okusikiriza abalambuzi okujja mu kitundu kino naddala liriko ebifo eby'ensikirano ligenze lisembezebwako abantu ab'enjawulo abasenze n'abagagga ne bagenda balitunda nga wabula abalabudde nti teka we liri era n'akwata
Any person caught in destroying a historical cultural site, and we have gazetted 270. We are going to add more lists. If we have in database around 1,000 of the sites, but because some of them still had the issues, as you said, with the encroachment, we are still discussing. We want to preserve and protect all these sites so that we secure our heritage sites for today and future. So the law is operational. Anybody caught in destroying the site, you get the law and you report to the district or local authorities, they will be sued.
Era bwati ategeezezza nti ensonga eno baagala kubanga bagiteekera ddala nate mu nkola ebintu bino bibadde bigenda bisaanyizibwawo n'ababbi b'ettaka biggweewo kati ye omwogezi w'abatwala abalambuzi mu kitundu kino wansi w'ekibiina kyabwe ekya Jinja Tour Guides Association amanya Kevin asabye gavumenti naddala minisitule y'ensonga z'ebyobulambuzi erwane nnyo okusobola okuba nate bw'eti ebakwatirako nabo kubanga bakola omulimu gw'amaanyi mu kulemberamu okusomesa abalambuzi abeera bazze kuno nga tebamanyiiko ne bagenda abakulemberamu okubalaga ebifo eby'enjawulo eby'enkizo batuwa guides bano abasinga obungi balumiriza nti babalese mabega mu nteekateeka y'okutumbula minisitule y'ensonga z'ebyobulambuzi nga nabo basaanye mu butongole basembezebwe ku mwanjo
But our guides, tuli marginalized. Ebi sere bisinga we agana ngemirimu je tukola. Technically ezira mulambuzi atambula in any place eno across the world. We agana nga ezira tuwa guide tamutuse kuba aba ino kuinterfacing ni tuwa guide. But our guide tuna babikanga bibiri. Tuna watu wa guide abasomye ku, tuna ni watu wa guide who are naturally tuwa guides. So tuna marginalization inti, no business ya ife, no ni ife tufuna chitono. Government we planning, ni ife better considering we agana nga tulimo part of any meetings zitu, tuli consulted, tuli ya tenga nito nifa batambula niba na balambuzi so konsa niyange ya kawaile nti government yongero kutamu kutawo programs and supporting about tour guide
mu musomo guno ogwenna kwesatu ogubadde ku Source Gardens mu kibuga eky'ejjinja minisita wa kuno avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi mbwakyabazinga bwa Busoga oweekitiibwa Helen Namutamba yeeyanziza nnyo minisita y'ensonga z'ebyobulambuzi y'eggwanga Uganda okuvaayo n'enteekateeka y'okujjukira ebifo bino kyokka n'abajjukiza newankubadde nga balikola ku nsonga zonna wakyaliwo okusoomoozebwa okw'enguudo embi ezigenda mu bifo by'ebyobulambuzi bino nga wasaanye n'okubeerawo ensawo eyinza okuyamba okuddaabiriza ebifo by'ebyobulambuzi ebituuse okuba nga bikaddiwa ne biggwaawo nga tebikyasikiriza abalambuzi zigendayo okubisomako oba okubirambuula nga bwe gwali mu biseera eby'edda asabye gavumenti erwane bukubirire okusobola okulaba ng'etereeza ensonga eno olw'ebyobulambuzi ebijja okuba nga biddamu okutereera
Ate obuzibidde onako olwaleero nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu alagidde abaweereza bonna bali mu kkanisa okulekulira amangu n'embiro obuweereza singa baagala okugenda mu nteekateeka y'ebyobufuzi. Ono ategeezezza nti ekkanisa ekonta Aunagama nti ekkanisa ekontana n'abo abakkiririza mu byobufuzi ate okubeera katuuti, kale abamu ku baweereza beegwanyiza ebifo by'obukulembeze bandibadde bagenda mu maaso n'okubeera nga balikulira okusinga okukozesa katuuti okwekuutira kadingidi ekikontana n'enzikiriza ey'ekikristaayo.
Abajja okwesimbawo bwe batyo abajja balina okukomawo gavumenti yaffe egamba bakomyewo okuweereza kwaffe eno baleke bagende mu lwokaano kubanga ffe tuli ku njiri twetaaga abantu ba Katonda. Bano abalwana ffe tubasumbe bavumagane bakomewo kubanga ffe tuteekeddwa okukumaakuma abantu abamu aba NUP aba NRM aba UPC aba DP ab'ebirala byonna ebibiina kubaffe omulimu gwaffe gwa kubakumaakuma era ekyo kye nsabira mu kiseera kino kyonna abantu bayiga okwagalana okuteesaganya okubeera obumu n'okuteesaganya.
Kazimba Mugalu akubiriza bannayuganda okwetaba mu by'okulonda basobole okulonda abakulembeze be baagala era asabye n'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira ebituufu ebinaava mu kulonda kw'abantu ku bakulembeze be beerondedde. Abadde aggulawo olusirika olw'abasumba okuva mu bulabirizi 39 obukola ekkanisa ya Uganda olw'okumala ennaku eziwera era nga luno olusirika luyindira wali e Mukono.
Abalonzi buli muntu bakasa nti olina ebisaanyizo ebyokulonda genda olonde era nsaba ab'enkiiko ez'okulonda nabo bakole omulimu gwabwe omutuufu okakasa nti abantu buli bwebakubye ebivaamu bye bino betuyire babbiŋŋanye bafuba okulaba nga bivaawo.
We buzibidde olunaku olwaleero ng'akakiiko akateekebwawo okutawuluza enkaayana z'ebyokulonda mu kibiina kya NRM naddala mu kamyufu akaaliwo nga 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno kalangiridde Retired Brigadier General Emmanuel Rwashande nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera mu ssaza ery'Emiyaga mu disitulikiti y'e Ssembabule. Akakiiko kano akateekebwako bannamateeka abawulirako ddala aka NRM Elections Tribunal kalangiridde Brigadier General Retired Emmanuel Rwashande nga bwe yawangula akamyufu k'ekibiina kya NRM akali mu kitundu ekyo era nga yagenda okukwatira NRM bendera mu bitundu by'Emiyaga mu disitulikiti y'e Ssembabule mu mwaka ogujja 2026. Kino kidiridde omusango ogwaloopebwa Honorable Theodore Ssekikubo omubaka w'ekitundu ekyo oluvannyuma lw'obutamatira n'ebyava mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM e Ssembabule era nga abakiikiridde Jeno Rwashande wali ekyaddondo batubuulidde nti Rwashande mugumu n'engeri akalulu gye katambulamu nga newankubadde omusango guno gubadde gwateekebwayo abadde mugumu kw ebijja okubanga bivaayo kubanga akalulu yakawangula mazima n'obwenkanya era nga Rwashande abamu ku bamukiikiridde batubuulidde ebisingawo ku nsonga eno bwe babadde boogeraganyamuuko n'omusasi waffe asimbye amakanda ekyaddondo okutuwa buli kimu ekigenda maaso buli akakiiko lekafulumye ensalawo yaako.
Akaseera ke tumaze emyaka 25 nga tulonda akalulu kaffe nga bakatujjako nga mwami Ssekikubo akatujjako bulungi abantu ne tutuuka okwekyawa ne tuva mu NRM naye twafunye muzira kisa liberator omununuzi General Rwashande najja n'atuwa confidence abantu ne bakuba bulungi akalulu twakuba bulungi Ssekikubo akalulu bulungi era ne tumusingisa obululu omutwalo omulamba gwatabadde nga tayinza kubanga ayeekyusa ebya tribunal abadde amala akaseera naye tusiima bannalw'Emiyaga abasobodde okuyimira ne General Rwashande okuyimira n'abantu be NRM ne Ssembabule district at large okuwagira ne mukubira akalulu oba ne musimba mugongo gwa General Rwashande n'asinga bulungi akalulu era petition olwaleero etambudde bulungi bagambye ebyo byonna bya kive temuli akalulu amazima kakubwa bulungi abantu bawagira General Rwashande n'asinga emisana.
Mu ngeri y'emu akakiiko kalangiridde munnakibiina kya NRM era nga ye ssentebe waakyo mu kibuga eky'ejjinja era gwe balangirira nti yakikwatidde bendera mu jjinja Northern Division Edwin Lufafa ng'agenda kukwatira ekibiina kino bendera mu kalulu k'omwaka 2026. Ekifo ky'omubaka wa jjinja North kyali muvaawo mpitewo ku baali beesimbyewo abawererako ddala bannakibiina kya NRM era nga mbanja abaavaayo ng'akalulu kano bakasimula bugolo bewa bawangulwa abaali balangirira edda nti bagenda kubanga mu butongole beesimbawo mu 2026 kuba namunigina wetukoledde amawulire gano nga Edwin Lufafa bw'ati awangudde akalulu era ne bamulangirira nti kaadi ya NRM yagirina oluvannyuma lw'okumegga Ron Kakooza yaddukira nateebwa oluvannyuma lw'okumegga yaddukira mu kkooti ey'NRM eno ng'awakanya ebyali bivudde mu kamyufu kano. Lufafa ategeezezza nti akyagenda mu maaso n'okuvuganya n'abo bonna abana abavudde mu bibiina ebirala n'asiima abawagizi besako n'akakiiko olw'okusala mu mazima n'obwenkanya era ng'agamba kati kyazzaako kwe kulaba ng'anoonya obuwanguzi bwa NRM obusembayo mu kalulu akasembayo ddala.
Munango ondi atuso okwemulugunya ku secretariat nti kadi titwaji from makuwa matofu alwaleero ndi kwenda okutuusa okusima kwange wano eri NRM mpate yasobola okutaawo desk eno esobola okulungamya abantu okuliriza ebizibu by'abantu olwaleero esobola okusalawo nti ninze omulonde omutuufu ajja okukiikirira NRM mu kulonda okujja okwirako. At the same time ndikwenda okwebaza abalonzi bange aberekereza ebintu byona byona bye baali balikola ajja bampa akalulu n'abo abaakanoonya nendo bakobera nti olunaku lwaleero luringa ife fulime ng'eraga nti ninze omutuufu yasinga akalulu alijja okugemera NRM bendera era ndikubakubiriza nti mwena mwena tube bagumiikiriza n'abo abataatuwagira boona tubeyize wala basobola okutuwagira.
Ate Namulondo Salo w'ekitambaala eyali awangudde okukwatira NRM bendera mu kibiina kya NRM mu bitundu eby'ebuyende atuvuddeyo mu butongole n'agumya abalonzi ng'agamba nti obuwanguzi obwasooka okubanga bulangirirwa nti yawangudde tebuyinza kubanga bugenda butyo era agambye nti bumuli mu ttaano ne mukuddamu akalulu kano mu polling station 5-6 ezaalangiriddwa ebuyende. Namulondo yakazibwako w'ekitambaala asinzidde mu lukiiko lwa bannamawulire n'agamba nti akakiiko kekasalawo nti ebifo ebirondebwamu 5-6 baddemu akalulu naye nga yali awangudde wonna. Mu kamyufu akaaliyo era nga kaalimu ebbugumu, Namulondo Salo w'ekitambaala yafuna obululu 8,625 n'addirirwa omukyala aliyo Anet Nakato n'obululu 5,007 olwo Achan Robina kwe kuvayo n'obululu 2,000. Akakiiko kalagidde nti baddemu okulonda mu nnaku 21 okuva ku lw'omukaaga oluwedde mu bifo 5-6 Namulondo Salo w'ekitambaala byagumizza abalonzi be nti nabyo ajja kubiwangula kaadi yeddemu emuddire.
Mwentuka mtribunal na ulirizibwa of course bambi obasasira time mwuluis temala kubanza okumpedachi K10 olenomu wa ikumi no mongere ikumi ujio kulingira anga oboli yao kuulirizibwa tukuba ile kulunji katikunko melero echasaluwa obako banti tujia kuira mwukulonda mubiala atano na mukaga anga bakoba ntievya alevyo mwukulonda tukwali uruwe nsonga endala uwe ibili iwe ninze dota inza kutegira evya alevyo bile mbudiope west constituency kunji bugepe isikele alumunana aye nze ndiko babantu bali kubalimba bali kubauzisa baba babuzabuza nti ali kuwangula mbyala atano mukagani gwe bali kulanga be
webuzi bidona ko olwalero ngo mulamuzi Emmanuel Baguma bannamateeka ba Dr. Kiza Besigye ne Obedi Lutale gwe wadde baagala ave mu musango gw'abantu baabwe akalambidde nga batagenda kuva mu musango guno ng'asinzira ku nsonga ze zebawa ezimugobya musango za gamante ziri mugumba. Omulamuzi Baguma ategeezezza nti nga bannamateeka tebalina lukusa lw'essaliro omulamuzi alina kuwulira musango gwabwe n'oyo atalina kubeera mu musango oguba gwawaabiddwa mu kkooti. Bannamateeka ba Dr. Kiza Besigye nga bakulembeddwa Musaalongo Erias Lukwago bagamba nti abasibe okuli Dr. Kiza Besigye ne Obedi Lutale tebagenda kugenda maaso ga mulamuzi Baguma era baweze enkolokooto nga tebagenda kuddayo mu kkooti eno okutuusa nga Baguma avudde musango gwabwe. Erias Lukwago adda ayogerako naffe akawungeezi k'olunaku olwaleero ategeeza nti omulamuzi Baguma azaababuzaabuza ku nsonga z'omusango guno y'ensonga lwaki baasaba aguveemu naye ate beewunya okulaba nga akalambidde.
The instructed management to swing into action, invoke the laws we have in this country to pull down those mabatis, to remove those that.
Ekibiina ki NRM leero kitongoza ekifaananyi ekitongole kye bagenda okwesigamako mu kuwenjeza muzeeyiyo eri Kaguta Museveni akalulu ka 2026. Eno gy'oyinza okuyita posita ya Museveni y'omwaka 2026 teriiko mannya agabadde gamanyiddwa gamba ng'erya Kaguta ssaako n'erya Tibuhaburwa. NRM egamba nti beesigama ku ngombo egamba nti okukuuma ebituukiddwako nga basimbagiriza n'okuyingira ku mutendero gw'amawanga agali yadde yaddeko mu byenfuna. Abakulu bano bagamba nti posita eno etambulidde ku mulamwa omukulu gw'abaddeko wakati mu kwetoola eggwanga Uganda nga batambulira mu mbeera y'okunyweza omuntu waabwe owa bulijjo owa wansi ng'aliko n'ensente mu nsawo. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggwanga era nga yamyuka wa kyasooka Alhaji Moses Kigongo agambye nti wabanga baakutuuka ku kino basaanidde okuba nate bakuuma Okwerumaluma kwawe mu kibiina n'okutunuulira ebyo ebizze byogerwako nga ebituukiddwako okubikwata obulungi. Moses Kigongo abadde wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todwongo ne batongoza posita ya Mwami Museveni eno erabise obulungi nga n'ekifaananyi kumpi ky'ekimu ekyo kye baakozesa mu 2021 wabula ng'amannya baleese abiri aga Yoweri Museveni.
Let us support all our flag bearers from the top to down. Are you ready to do that? From top to the bottom. We need to work together. I can see all of you. When it comes to wave for the movement, everybody waves. Is movement Oye? Oye. Movement Oye? But are you together? Movement is very strong. Why is it strong? Because we respect the others. We respect the wananchi and we know what they want. Don't abuse people, don't insult people. Let us campaign seriously, quietly, but reach to the point.
Bwatyo Moses Kigongo ng'amaze okubiriza ekibiina obuteerumaaluma era ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Todwongo yayanjudde omulamwa ekibiina kwe kigenda okunoonyeza akalulu ka 2026. Ekifaananyi kino kibanjudde olunaku olwaliro lwa posita ya Museveni entongole yerowoozebwa okuba nti era yajja okutimbibwa mutamiruka w'ekibiina asembedde ajja okubaawo nga 2027 n'enkeera nga 2028 omwezi guno ku kisaawe gali kwoleka ekololo.
We shall market Ugandans to protect the gains and to make sure that we make a qualitative leap into a high middle income status. The party wishes to present this theme to the members and ask that the members accept and we use it for the campaigns of 2026-2031 general election.
Akalu kabavuka ku mutendero gwa district kalondeddwa onako olayo mu district ye Kayunga abalondeddwa abaweza okuleeta enkyukakyuka y'omuggundu mbavubuka omuli okusembezebwa ku mwanjo okwawukanako n'obukulembeze obubaddewo ebifo ebirondeddwa kubaddeko eky'ebyensimbi n'ekya ssente bw'abavuka mu district eno ng'ebisigadde byonna ababyesimbyeko babiseewo nga mpawo avuganyiza ku bwa ssente bw'abavubuka balina Omugisha Mebo yawangudde n'obulabiri mu 5 Nadira Joseph Mukisa afunye obulu 15 Kyo ekifo eky'ebyensimbi kiwanguddwa Joseph Musi afunye obulu 2 ng'avuganyizza ne Nabisere Sofia afunye obulu 13 Mebo ayogeddeko n'owaffe Nalubowa Latifa nga kyajja alangirirwe ku buwanguzi bw'akalulu kano.
Abavubuka basuubira enkyukakyuka mu bukulembeze kubanga okusinziira ku mbeera ebaddewo tubadde mu bufuzi wabula tugenda kuba n'obukulembeze obwaniriza buli omu obugattako ku muvubuka w'e Kayunga era obugenda okumwongerako ebyamakulu so si obugenda okumunyigiriza n'ekirala njagala bannakayunga bonna naddala bavubuka bannange bategeere nti naffe abakazi tusobola bwe mba nsobodde olwaleero njagala n'abawala abalala babeeyo beenyigire mu bukulembeze mu bujjuvu kubanga buli omu alina obusobozi tekiri ku butonde tekiri ku myaka wabula kiri ku busobozi bwa muntu.
Akulira ebyokulonda mu district ye Kayunga Douglas Twina Masiko ategeeza nti akalulu katambudde bulungi awatali kusika muguwa kwonna.
Kalulu kagenze nga bwe kalina okuba kagenze bulungi kozi tubadde mu kalulu ka youth ku district level babonuzeemu nabo okuva emabega we started from village level. Akalulu kagenda mu mitendera katandikira ku kyalo ne kagenda kumuluka ne kagenda kugombolola kati kabadde kuno kulonda lukiiko lwa district abatuyita special interest groups mumbamu ba youth mbamu ba older persons oba abakadde ab'emyaka 6 okudda waggulu then n'abaliko obulema ku mibiri gyabwe kuvaawo kati abaana abayiseemu tujja basinka regioni kabeerezeemu mpaka we bagenda ku national ne baronda MP waabwe wa all those three categories ezenjogeddeko za special interest groups.
Ebyo nga bikyali bityo ssentebe w'ekibiina omwegattira abavuzi ba boda boda mu district ye Bugiri ekiyitibwa Bugiri District Boda Boda Riders and Cyclists Association Mukuve Sadati alaze obwennyamivu olw'obubbi bwa pikipiki z'aba boda boda obuyitiridde mu kiseera kino mu bitundu by'e Bugiri. Mukuve okwogera bino abadde asisinkanye bannamawulire wali mu yafeesi ye esangibwa mu Bugiri Municipality mu district ye Bugiri olunaku olwaleero n'atubulira ebisingawo.
Buzuka okabiri oba okutwala epikipiki daife nga tuligagira banaife bannange mbasaba okuwagira obulungi n'okwenda obulamu bwaimwe kubanga buli muntu lwakutoola mu nnumba yo nti alijjo atambula nayo mugabira akasente ak'obwire oba ki omwana omu abazigumwe bali kwidira nga batwala obulamu bwa banaife twali twakatwalibwaku banaife wanebugiri baabatwalaku epikipiki 3 ku lunaku lulala so nenda okubasaba okwekuuma obulungi n'okwenda obulamu bwaimwe n'eiwanga lyaime okuligereza nga muli balamu.
Yebaziza ne government olw'okubayambako okubagemesa ekimbe kya mpox mu district ye Bugiri nga tewakyaliwo oba oliawo balwadde ekirwadde kino nga we gubadde mabegakaawo era n'atubulira bingi ebisingawo ku nsonga eno omusasi waffe kabagambe Moses abitujjiddeyo.
Government yatu wa ofu ya yoku idoku tuchingobu wa ribuwe mpoksi. So yatu suvizante yijiji yatu kubiru naku. Meroku chingobu wa irobo kujakuba kufisi ya boda boda mbojiri district. So nendo kuba kunga mwena mwena anti muide. Uluna kule tulivanga tufuruimia muide babachi nge mpoksi kwa abwelele ubulezi wa abwelele.
Atebwe bukulembeze wa Isilamu district ye Kaliro butongoze enteekateeka y'okusomesa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo emirimu gye balina okukola nga baweereza yafiisi z'obusiraamu bw'abadde ayogerako n'owaffe wako Joshua district kadhi we Kaliro amanyiddwa nga Sheikh Abdulrahman Afani wakati ategeeza nti abakulembeze balondeddwa mu bifo eby'enjawulo eby'obusiraamu mu district ye Kaliro naye nga tebamanyi kyakukola y'ensonga lwaki kaakati basazeewo okutandika okutalaaga emizikiti n'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli amatwale North district yennyini abagenda babangula bakulembeze ku mirimu yaabwe emitongole gye balina okukola.
Abasi amana mwena amba kubiriza wa mundi sikite Kaliro. Mwamba aweya, elama ina aba country sex mwena mwena. Mwamba aweya, ngosinzo kuprogramu mwena abuya fulumire. Tuzule ene nkole yokusumesi abantu abo. Olo kubanti abantu abasingo mungi. Babaile balonde bo mubifo. Na abana chitibwa, aingatama itobu vunani zibwa. Bachifechichi mulondeze bilu masanele kukolachi. So, mtutani koku banga tuba ijusia. Noku wa manjisi anti bakulondeje mkifo chino. Wena ukola chino na chino.
Yes,
chindi, abantu babaile nga tamaite ahazona hakoma. Nga ule muntu yeteko omukifo kitali chichi nga basaba baonezi yagira niyo chia mani ya itenia atumulango mwalimu atumulango niyo chia okwa kaunte shiki yagira onesu yagira gizanga bulimuntu ama ite chasani ni ukula
sento obu sila mdiswi kichi Kalira manjidua nga Ayubu Waitahaka avudu nategeza nti okusomesa aba silamu aba kulembeze kubichua ino kola chigenda kuyamba obu kulembeze obu silamu bitundu bie Kalireyo okuvaamu entalo no kweru maruma
tukubirizi abantu baize benyigira omusomo gino batandika okumanya buli muntu hazwa buli muntu ayatuuka nga tasaba na kongira mu kintu kitali kike kuba kwagiryanga muntu nga imamu ayenga tetali kutaka akolenga oche yamani so tuli kusalaho kutambula district yonona nga tukubirizi abantu era nga tubasensitizing nti basanira okumanya rolo zijabu nga abakulembeze subira nti ekyabanga kikolebedwe nga kihoiremu nti buli muntu yaba maite ahazwa na hakoma na hasanira okuripoti
Ebujiri abayo basiimye ekitongole ekya Global Relief Trust okuva mu ggwanga la United Arab Emirates okuva mu ggwanga erya Bungereza mu mbeera y'okubayambako okubazimbira emizigiti era nga etukoledde amawulire gano nga mazigidi Al Malik ogusangibwa ku kyalo mugere ekiri mutwale eri ebuwunga mu disitulikiti eno we guzimbiddwa ne gukwasibwa abasiraamu ku mukolo amakiike ogubadde mu kitundu ekyo ogubaddeko n'amyuka district kadhi Sheikh Adam Dauda Musoga ono asiimye nnyo ebitongole nga bino ebize bazimbira emizigiti okwongera ettaffaali ku busiraamu mu kitundu eky'ebugiri era ng'omusasi waffe Kabagambe Moses abaddeyo ebigambo bya myuka kadhi w'ekitundu ekyo Sheikh Adam Dauda Musoga n'abituleetera.
Pona kuruwa lero, tuliwa na Mugera, nga tupigula wa masi gidiye ni ya zimbi wa na chilongo cha jati. Tundo kuwe bazawa, ganda wifu ya kufuwa mjati, ya kufuwa mjuke. Haba tu zimbi ya masi gidiye, no chao chune cha Mugera, chwa hechi zila kumuzigiti wa ili mlala. Hai tufine chansi, tuluna kuruwa lero, batu ya muzigiti, ya tukuigwile, muzigiti mulunji. Na hawa sila munga community, likuwe benefiting ya mwitu kama alanti, watuwe na amadi. So viso, idakuwa kambisa mulunji, haba ntu wa ife. Tundo kusima government ya ife ya Uganda, ikule mbila his excellence, yowa ili mseveni kaguta. Ulokutu wa mkisa, habana ife kufuwa kuruja, bada tu zimbi ya muzigiti. Jaba nga chituyama mungu sumesa abantu okuye bisobulunji okusoboka kubanga batya abakulembeze babwe so to sima government ya so abantu yongera kubanga yeta ku bukumi nokubanga tabenkeza kino cha ife nga tusomesa abantu ife dini bakitegele
omukwanaganya w'ekitongole kino ki Global Relief Trust Sheikh Mansour Abdulrahman ategezeza nti mu district ye Bugiri bakazimba emizikiti egisokka mu 10 ne nayo konto 12 n'okuddabiriza ezibadde mu mbeera embi ng'omuka efe okwatisaako abasiraamu
omusigiti oba musaalire mu musigiti jana ate omusigiti muliro tusaba obutakontagana musaalire mu musigiti dino de tugire nga tuzimba emisigiti mingi era mu Bugiri district we tubalasana emisigiti twakazimba mu tuzizanga 100 plus bo wadonka tusimye disweeker 200 plus so tubasaba ebintu mu bikozese bulungi abantu ida kuiba bima byefe bya boaholo abantu tibaida abantu bayida kubyuma bya boaholo kubitwa mu bageme baba bayibinu emisigiti mudira birire mudiyonde buli musigiti weguli mudiyonde ivumanga beriyo musigiti chimbale riyo musigiti cheikwe riyo musigiti misigiti mingi rugire nga tuzimba so basoni banya tupasamula biri emisigiti edo mudende ino buli muntu ajasala kubanga wotaja mu kusala oja mu jahannama.
Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga kiyogana National Examinations Board UNEB kirangiridde mu butongole nti abavunaanyizibwa ku nsonga z'amasomero bonna naddala abakulu baago ne bannyini go kuno kw'ossa n'abatwala ebyenjigiriza n'okulambula amasomero mu zi disitulikiti ne munisipalite kano ke kadde baffe ey'okulaba ng'enkaala z'abaana abanaatuula ebigezo zitimbiddwa mu bifo ebyagagavu obulungi ku masomero gye banaakolera ebibuuzo ebyo. UNEB yatandika eddimu ly'okutimba enkaala z'abakandidaeti abanaatuula ebigezo by'omwaka guno okuva nga 10 omwezi ogw'omunaana guno era nga bakomekkereza omulimu guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Jennifer Kalule Musambango yayogerera ekitongole kya UNEB agamba nti omwana yenna anaakola ebigezo kimuzzaamu amaanyi n'okweteekateeka obulungi bw'akakasa ng'erinnya lye liwandiikiddwa mu butuufu bwalyo ne lutimbibwa ku lukalala ne kiwa n'omuzadde asasula ebisale by'essomero obuvumu okwongera okulabirira omwana. Ayogeddeko naffe n'atubuulira ebisingawo.
Twagala okukubiriza abazadde bonna awamu n'abayizi okulaba nga batwala ensonga eno nga enkulu ennyo bagende bakakase oba abayizi beewandiisizza ate bakole n'ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa okwekenneenya enkalala ezo okulaba nga ne baba beewandiisizza bye biwandiisizza bye bituufu. Singa kizuulibwa nti nno omuyizi ayina obukakafu nti yasasula mu budde asangibwa nga teyeewandiise nga tebamuwandiisizza tujja musaba omuzadde wa omuyizi asooke yeebuuze ku ssomero lye lwaki taliiko ku lukalala olwo. Singa tebaamuyamba ne tujja musaba abeere nga ajja ku UNEB atubunje ku UNEB tube nga tusobola okukolawo kino ekisoboka okuyamba omuyizi oyo.
Amawulire agava mu ggwanga lya Burkina Faso bagobye abakungu b'ekibiina kya Muwanga Amagate ababadde eruuyi eyo era ng'omu ku bakyala abagobeddwa agambwa okuba nga badde yeefuddemu mu kwogera ebikikinika eri gavumenti ya Burkina Faso ku nsonga ezeekuusa ku baana. Omukulembeze w'eggwanga erya Burkina Faso agobye omukyala ayitibwa Carlo Flora Smansleniak ono nga mukungu wa kibiina kya Muwanga Amagate ayava mu ggwanga erya Mauritius abadde akakalabiza emirimu gye mu ggwanga erya Burkina Faso. Okusinziira ku mawulire agava eruuyi eyo ng'ategeezezza nga pulezidenti wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore bw'ategeezezza ng'omukyala ono wabadde yeeyingiza ennyo mu nsonga za Burkina Faso nga yeefudde omulwanirizi w'eddembe ly'abaana. Bannaffe gano geegesaawo eno awuliriza gw'okyali omuwuliriza omulungi.
Gabaira mawulire wabuzibire kumwoyo gwa busoga gabatusibwako nana hub mouthwash lyeddagala ettuufu yenagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutya musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne Better Life abaakugoka mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde ku ndwadde enkambwe nga ulcers, prostate mu baami abanafu, sukaali, pressure, abaakubwa stroke, endwadde ezitawaanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Nga basangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Akedi omwaliro ogwokubiri bakubire ku nooti musanvu nooti nooti musanvu musanvu mwenda ttaano abiri mu bbiri.
Webale kubanga okyawuliriza kyenda akawomuze mukaaga omwoyo gwa busoga binono birango byanjawulo. Kampuni ya Kakira Sugar Limited yatandika okutunda ensigo y'ebikajjo ennungi ennyo eri abalimi ababitunda e Kakira mu lusimbo lw'ebikajjo olwatandika mu Agusto paka November 2025. Kampuni ya Kakira Sugar Limited yatandika okutunda ensigo y'ebikajjo ennungi ennyo eri abalimi mwenna ababitunda e Kakira mu lusimbo lw'ebikajjo olwatandika omwezi guno ogw'omunaana paka November 2025. Abalimi mwenna musabiddwa okuleeta okusaba kwammwe mu buwandiike okw'ensigo y'ebikajjo ku ofiisi y'abalimi ekulaakulanya okulima ebikajjo eriraanye minzaani y'ebikajjo e Kakira. Abalimi bajja kugula ensigo nga bakozesa ssente zaabwe ez'obuliwo kiyite cash. Kampuni egaziyizza ekyuma kya sukaali era ekubiriza abalimi okusimba ensigo y'ebikajjo eno ennungi ennyo okwongera ku nfuna yammwe. Kirangiddwa management eya Kakira Limited. Omuyimbi Juma Mulokole ng'aluwamu ne David Lutalo bazze n'ekiteekateeka ya akadda nnyuma live concert. Omuyimbi Juma Mulokole ng'aluwamu ne David Lutalo bakutuusaako akadda nnyuma live concert Lukoba ku Lukoba. Bagenda kuyimba ennyimba zaabwe zonna okuva we baatandikira paka kati era nga David Lutalo waakujja ne bandi ye yonna tosubwa abazinyi abasanyusa emizannyo egisesa empaka z'obugaali omupiira awamu n'abayimbi abalala. Bakutandikirewo amakanga mu ssente ebuyende nga mukaago ogw'omwenda 2025 Uro mkaga, ati nkeira kure sande nga msavu ugomera 2025. Bagende ku Grand Pagaden zebugembe masuka Cathedral Church. Bamalirize, eka gumba mchisawe, ngena kuzo mwezi 12 ugomenda uja kula kutano. Kuingira mtuwalo, mtuwalo 2 ni mtuwalo 5. Esawa 12 zule gule midango jija kubanga jiguru wao. Tosubwa, inteka teke eno gagade. Funa tiketi yoba bookinga, emeza kuziro msavu 5, 3, msavu mkaga. Satu mwenda zire mu biwagidwa The Answer Foundation ekitongole ekyeguli derinya mu kubunyisa emirimu gy'omutwe n'okutendeka bana Uganda wamu. Amenvu International Limited Company yawandisibwa ne Ministry y'ensonga z'ekikula ky'abantu okubatwala ebweru okukola emirimu egy'okupakasa gamba mawanga nga Saudi Arabia, Qatar, Dubai. Emirimu weegiri gamba nga egy'okutereeza n'okulongoosa ku bisa ebyennyonyi, okukola ng'abayambi b'awaka, okuweereza mu bifo munyo waka kawa. Okola nga bakashi ya bawaita ne waitresses mawoteli agenja ulo. Janguwe wandise nensimbi ezobu janjabi medical fee 2,500. Ebaluwa ya LC obufana nyibu obutono bubiri sakuni national identity card. Eranga gwe toina pasporti genda kuya face za Amenvu International Limited bakuyambe. Baluwa liye bugembe emabega wa ya face za Kyabazinga okumpi ne prisons. Erange na kuzo mweza sato mwezi guno. Nga sato mwezi guno bagenda kusunsula abami. Ate nkera nga sato murumu bali okeba sunsule abachala. Jukira anti enteka tekeno iliku first come first serve. Kwa kuziro msavu tano munana. 15 kagamobili 15 0 58 15 kagamobili 15 omanye ebisingawo wandibango okoye okubanga bwoto wejanja bisizanga biganye otambudde wano na walinga biganye ononyeza uyinza okujanja biruwo mugongo okusanyala lo basukali obalusanga biganye toyina manyi gakisajja geza akabafukanga erthekea gwononyumiza abalala abafukanga erthekea bakugu mu kujanja banga bakoyese daggali lyo butonde eranga bano bali ne daggali liwonya endwadde ezibadde zibasumbuwa munna ku nyango otere dirango ofunyewo enjawulo bakukebera na bali okaba kutereeza bulungi noona ebadde abuze emirembe mbudde obwekiro ojja kutereerera ofune w'enjawulo basiŋŋaniwa mu kibuga eky'ejjinja ku jjinja Kamuli Road maaso ga Lushafa ku hampu ennene ku muzigiti obe yiganga mu maaso ga Nakavule Hospital ebugiri emabega wa Sentinel Bank gero okumanya ebisingawo kuba ku 0795 3 8 8 7 8 8 0795 3 8 8 7 8 Ekayunga bali ku mwana stage. Ekayunga branch yabwe iri ku mwana stage au ku Bali Road. Ebusi ya branch iri ku Jinja Road ku Maliba okumpi ne Africa. Nolwecho genda yo basobola kubanga bakujjanjaba. Omwami Muzali Julius Paulo Ekanango. Omwami Muzali Julius Paulo Ekanango abiko okufa kwa mutabani we Cosmas Rubale wakuzikibwa olunaku olw'enkya Ekanange Ekananage ndowooza we kyandibadde wakuzikibwa olunaku olw'enkya nga 2/8 Ekanange ku ssaawa 7 abikira bano wamanga abayise bwire bonna 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 abako abennamiyagi abeyivukula busiki omukulu byekwaso enamwendwa abemikwano mwena mwena DHO webuyukwe ompya Dr. Katamba Alan Semakula aba UHDA management Iganga St. John's staff headquarters abatakabeeka nange nebyale ebirala bingi abatakabe bulumaji abebulumaji nemirirano banabyabufuzi right honorable Rebecca Itwala Kadaga, Honorable Salamu Musumba Proskovia, Honorable Chizige Moses, Honorable Kayanga Baroda, Honorable Mastula Namatovu Echidume Chito, LC5 Weka Muli, Mayor Honorable Aziz Ruwano, Honorable Baliwango Fredi, Honorable Kabanda Yezefu, Ekerezia, Ne Amadini gonna. Abise ye mwami Muzali Julius Paulo Kanange bwatu bwategezeza. Gwewe nawe nawe nabadali na manyo nga bosenya gava mu omusayi galimu ebituli ebibono byakuseera ate nga bosenya okaba oteka ekinyogogo ekinyogogo gasanyalala ekyokyo ekinyogogo gasanyalala kati nno senyesa nana abo mouthwash ajja kuyamba nana yakakasi wa National Drug Authority musanga mu pharmacies ne drug shops wana mugwanga tebakufera no kuguza ekifananga nana nana efana eka era bukakasa nti bakuguza yinana ategwa badaka abo omugongo owulirize owulira obulumi munda olumizibwa mundira olubuto okufuna omuliro ngato una bulungi pressure musujja obo bado ina akabugumiriro mu byenda Chokumelu habo medicine dagala dunji liyaka kasubwane National Drug Authority elanga lija kuta asagwe abada inebi zibuwebi. Ata bachala bagenda musonga notu kukubangu ukaba wakabi mirimu nojie imine jie imiri ulokuboli kukanula. Weku ate Solange Women's Slap mufamasiz mweri network shops uo na weri guomwalo uo mchala osuburo kubangu otele ila. Atenga MIPA International ekitongole ekyewaayo kuyamba kabaana mukusoma okuva ku primary 1 mpaka P6 awamu n'okuva mu senior wano okweyongera yongo osomanga buli kimu kisasuddwa bayita abazadde n'abaana mwenna timujje mu butongole musobole okubanga bwe mutyo musoma era nga bakutegeeza nti ebisinga ogenda ku yafesi zaabwe ziri ekyenna mwezi awo maso ga flamingo ejinja bali ku eiganga bali ku jinja road ni okumpi ne Dr. Bitra atenga ebusi yabali kumpi ne Nero guest house ne Kamuli bali mabega wa Don Petrol Station uli lwakusatu ababeera wali eri ku yafesi zaabwe zisangibwa eiganga ku iganga road okumpi eiganga ku jinja road okumpi ne Dr. Bitra kuba ku 0752 chenda musanvu nyanya nkaga munya ne 0752 chenda musanvu nyanya nkaga munya omanye ebisingawo omusawo Abdulrahman wa Look Vital Herbal Group akukoledde empeke eza habo zivitality tablets eziyambye abami okudde enguru bansindikanja ke ne batirira mu butonde abalumu omugongo ne guterera omugejjo ogusukiridde endwadde ezekyama yakukoledde prostate care empeke eyambye okutaasa abantu ekirwadde kya cancer wa prostate n'okubajja mu bucupa mwe bali bafukira n'obupiira ne batirira bulungi era ine empeke eyitibwa anti ulcer complex tablet empeke eno nungi eyambye nnyo abayina ekimbe kya ulcer ne batirira n'okuwona okwepika omukka mu lubuto n'obulumi obubadde bali obubi mu byenda ne butirira ngera babatasiza n'ekimbe kya kookolo w'omu byenda ajjanjaba endwadde eziwonera ddala eziwererako ddala ne ziwona amagulu ebizimba ku nabaana okugwamu amaanyi ag'omubiri alina n'eddagala erisoba mu 10-10 erijjanjabya abakyala abaami ng'era ka pressure omugongo sukaali haniya byonna yabikugukamu kati gwe yiganga aliranye yiganga high school mu maaso ga yafeesi za Kiryowa Eroswano Kiryowa buli lwamanda abeera awo ate ng'emukono mumusanga ku luguudo oludda e Katosi ku Namugambe House awo mukame era ng'omusawo abeereyo buli lwakubiri so ng'ate Namayingo omusanga ku jjinja lwoli okuliraana amafuta aga gaazi ng'eyabeereyo buli lunaku lwakusatu omusawo asobola kukebera atanaba kukujjanjaba n'alyoka bw'ati akuwa eddagala ng'amaze otegera ekikuluma oluvannyuma lw'okukebera kuba ku 0752 63 63 63 ne 0752 5 4 63 19 0752 5 4 19 omanye ebisingawo abatu Trustable Clinics mu kibuga ekyeyiganga ne jinja ne Kayunga bakyagenda maso n'okujjanjaba nga bulijjo era nga bakutegeeza nti gy'okoma okubaana te bw'otyo ogenda mu Trustable Clinics ujja kuba ng'oteerera endwadde ezibadde zikusumbuwa babategeeza nti okebera kwa mutwalo era nga balina obujjanjabi obukyagenda maaso erimu n'abalwadde baabwe emitwalo ebiri gyokka jangu bakuwe pepnid eddagala erigenda okugobako ekimbe ekya alusa ate nga gwe yalwala prostate sukaali pressure bizimba ku nabaana n'endwadde endala nnyingi ensigo eziruma ajja kukujjanjaba era nga ku alisimuloki road oba sikindia road mu kibuga ekyejjinja okumpi ne ebi matra we bali ate ng'ekayunga bali ku kizimbe ky'abakatuliki ekiyitibwa peremaya ku busana road nga wakava ku Equity Bank eiganga bali kumpi ndi road okumpi ne Top Care Senior Secondary School eiganga era nga bakola okuva ku Monday paka lunaku lwa Monday buli lwakuna omusawo abejjinja abeerawo ku ddwaliro ate olwokutaano n'abeera ekayunga ng'ajjanjaba olina okwesigadde n'abeera eiganga kuba ku 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2 0752 5 2
90.6 Busoga 1 Omoyo Gwa Busoga
Kale, Dr. Abuza kubatuuliriza
Tweyanziza abalonja abampuliriza munange kasera kabya bulamu kasera kakweza mu eisubi eri abantu abaleyonge ebirwaire bikulemeireku oliyeyo tiwetegeera munange ntwala omukisa guno okubanga nkutegeeza nti nakaire oide onkyalire kwa maina n'eddoboozi Dr. Waiswa Ziwa Edrisa. Nze nakoguka mu TCM ekiwaayo nti traditional Chinese medicine. Eddagala lyaife lya butonde, eddagala lyaife lya habo liri purely organic ate nga tuba tuli kutaamu kyolakinga mu mubiri gwo. So ntwala mukisa guno okutegeeza nti leeta omuntu oyo gw'otambuyiza waweraye nga toli kubona ndawulo tumukugemeremuku ojja kwewonya nga tutuuse ku kinusi ky'obulwaire bwe ate tukulage lwaki emirembe gimubuze. Nga bankobere nti nakuguka mu TCM ekiwaayo nti traditional Chinese medicine nkola n'Abachina ntambwire ensi ediweraku byenkola mbyekakasa ate era n'aba n'enoleje emala kukyendogeraku. Nambibwaku ebyuma kyetweta health equipments nga mu byuma byaife mulimu ebyobwereere mwaba n'ebyokusasulira. Walifisisa okaire waida webonera ku kyendi kwogera ku niki kuba buli kyendi kwogera olutuuka mbuuza nti kino kyowako byonna ekiriwa byonna byonna nja kubikulaga. Mashini daife edobwereere mulimu edizibu kulemisiwa ediyamba abasaanalala dino di muscle pull magumba misiwa pressure sukali abalina obuzibu ne nerves mwetaga ino mashini ero dendi kwogeraku. Then mashini edi nedobwereere nedipima pressure idozule pressure yobweri kuba twakizuula bangi mulini pressure nga twedi nti olini pressure. Ate ebyuma byojja okusasulira n'omuli ebikebera tukebera omubiri gwo gwona 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 ngaoti ya imoningiriro oti aye ninze nja okulaga nti no kikuluma kiva ku kino kikuluma kiva ku kiri tukebera omubiri gwona gwona the whole body. So osasula omutwalo mulala gwonka guti aye ojja kwewonya ino nga byendi kulaga n'ebikuluma byene otegeera ebikuluma otegeera ensibuko yabyo otegeere ekyojja okwidandaba era Katonda baba ayambye ne bafuna eddagala ewaife tibeidusa kubanga munange tutuka ku kino si kyekirwaire ekyo. Tuyina ebyuma ebikilinzinga byatoolamu obutwa mu mubiri idobone bwe tujja okutaasa ate twaba ne akuma kota ku simu waba ng'oli protected simu yaleka kukosa imwabogerera ino ku masimu amasimu gakosisa abantu bangi ate era tuyina akuma katoola abantu ku mwenge katoola abantu ku bitamiiza kayamba wa pressure kayamba wa sukaali ate era twaba ne galubindi eyamba banaife abalina ekizibu ky'amaiso gali ku ekifo gavaamu amazzi gatobona bulungi munange fisa okaira abantu abalina blood clots mu mibiri gyaimwe tuyina ku maka sano sobu blood clots akakalumwe enyinga edirumedo tokutawali eninga ediruma twasanusa omusayi gwatambula bulungi ino munange tojja kweidusa kyoba okole bamu bali kukeera ate funanga wojja okuwandika enamba eno ey'essimu. Olunaku olw'enkyo ndiganga kunkyokeeroide leeta omuntu wo tumukolereku kolere enuma office da masanalaze oba edayu EDCL oba enuma wa umeme kukalina ojo twagana atera ifesa wandala tuba tuigwire osoi wekera tubone tujja kutasa tutya abantu be kaliro ekaliro nkolera kuiganga road kumpi ne kaliro college we na kero leto omuntu wo tubone tujja mutasa tutya ido nja kube kaliro ata abantu be mayuge emayuge muninde ku lwokuna olwokuna nja kube mayuge duzi okubugade road kumpi ne bugade sako Friday mba iganga oluna kulona lona ate ku Saturday mba muno mujinja kujinja tukolera awo ku mailo mbiri opposite alshafa ainga n'olwokuna mba oboboke irombo nawe nsokera mena je mayuge yendi kubakoba ate ku Saturday kuona mba mu muno kulomukaga ainga nena kwedi ndi tukola kuba basawo baliwo imabebo wenge muninde kulomukaga bwenga omba okulomukaga ku Muhofa Road kutandika ne sauti mukaga ate ekamuli mbayo ku lwe Sunday na mwendwa road nga wakava ku Summer Restaurant ayi wewe kamuli nibokera noida abasawo baliwo bajja kutasa ekampala nkolera ku Royal Complex wa Glower Park enkaire mu basement shop number 1 wandike namba ne yesimu simu yange eri 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Abali kuuliza programu eno ena kudi notu yambi haba stroke venta idimu wende
haba sana lala
ya sana lala ya folui mule teiganga andina timu jengkola na yomuli na haba sawa haba magumba tujakola kumontoyo jaba na biotabu na angaku nebiu mebiaka tukola kumontoyo joku wana anga ire ngurunga haba iletasola na kufunula angalonga tandiko difunula imabe migongo amagumba gafuka magumba nina haba sawa haba teleza magumba agotu akuta kubiuma tuakuwe idagala muna tuja kwe idusa atera ebiro bingi byetukola ku ngera bo ulire but purposely today nenze twidukanye ku abonoma disk editawanya abantu emigongo kuluma n'abana abato ebirvako mugongo kuluma bingi abandi baba bafuna accident nga yafuna injury yakosebwa mugongo ba mutamu n'ebyoma obulema bwatandikira awo abandi bafuna obuzibu buno olwo mugejo obesity kubanga olwo bane waitinga ya ninje na ngo mugejo mubitirivu gu pressing spinal cord kwikakana nga disk difunya obuzibu abandi bafuna obuzibu bw'emigongo gino nga yasitula ekizito ekisinga ekiro dali nado aba omugongo gwekanga abo banabona tubakola ku mubale tetubayidanda bengo omugongo gukubuziza emirembe deni no omuni wa sigala mutano ino sigala baina chances da mani okubanga disk dibatawanya mugongo gwa muluma
akakomba kasigala
kasigala ako disk dinenge lije diba damaged olwa sigala oyo deni alusi chava ku family history nga genetically mu family ya abantu balwa line emigongo abandi bafa migongo ejo olusi chaida olwe miaka spinal cord da janga dilekula disk da janga dilekula mpola elasticity ya janga ewamu flexibility yabange ekendera kwikaikananga munango omuntu omugongo gufuse mugongo abandi chiva ku calcium deficiency nga calcium mu mutono mu mubiri go kya leta disk edo kunafua ewe na bena biona atene mubana lwachi chipitirire preservatives detu kozesa obade mubawa ebyo kunwe ebyo soft drinks edo preservatives edi bama ne chemicals ne sweeteners devatam dinenge lije nafu ya nsigo mugongo ogwo mwana yatandika okuliro mugongo ngaka alimuto kwatu da yabulu emirembe baba tuletera ina bafana na batyo ai mwatu tubakolako iwe chojo kola chirichirala kufisa okaire oide onchalireku tujja kulaga embere no tujigemaganya tutya na yinga tikukobye nti obaba na abantu bonkabe tukola kuno tukola kundwa ile mbitirivu abantu abaina chronic infections mubalete tubaidandabe oidandaibe infection idirobye dikulete difuse chronic na makagafira abantu abanja makagasasike bantu tibakaina feeling tibakaina bwagazi abantu basiibwa abantu babundula bafuna amabwa bave bichafu mu bitundu byechama tuline idagala letu wa abantu abo bayambibwa omukyalanga toja mu period si hormones rebalancing obleeding heavily omusayigwa bitole abandi mumbero tineyo nebizimba bibabirimu ovarian cyst dibadirimu fibroid cyst dibadirimu ayifeti tukulongosa imwabe bizimba iwo wa hania munange ido tuchalire kweri edagali tukuwa eyembere vao atera wayambi pabulunji ino so chopa okole kufisa okaire oide onchalire ku munange bonanchalira titujja kusigala nechirala kera kuncho encho ndiganga nkolere numa wawo meme kukalina nja kubawo kuva kuncho deni wediwele saa oti itanu chitundu mukaga tubatu likaliro abantu be kaliro bulirwa kusatumbe kalireyo era nido ndakubayo katondanga no mubezi katusabe atreremo bwangu tusobola kubanga tutuka mubwire tubakoleku deni ku Thursday olwokuna nja kuba mayuge bati kunchu abana babakeire mbandi wane jinja nkolera wano ku mayiro mbiri opposite alshafa munange ne kulukuna kunchomba au atene bwemva basigalanga balikola ku bantu twaje maiso nokubanga tidanda babantu baife Friday mbeiga ngoluna kulona luona olokta numbayo ate Saturday kunchu naba mujinja muno au kuibiri wendi kukobera ate sawe demi sana ku Saturday oko mbabu wenge abantu bebu wenge ntero ku bebu wenga oku muhofa road era bulirwa mukagamba au twaida ndaba abantu baife so iwe obanga ono kumpi twagana ne buwenge lutuke buwenge ngonkubira weyongera okufuna ojo kuandika namba esimu njaji kuongera then kamuli ekamuli mbayo ku lwa Sunday nayingane na kwedindi tukola ne bokera kuncho noida basabo baliyo basobola okutasa ekamuli tukolera ku kuna mwendo road nga wakava ku sama restaurant ate Kampala ekampala edwali luyangiriri ku Royal Complex wa Glower Park enkaire Mobisement shop number 1 ekampala mbayo mande ayingane na kwedindi tukola omulunji ali kuuliriza so isaponi okubanga oida wendi kobera okumpi tubone tujja kutasa tutya enamba yange esimu enamba esoka eri 0772
0772
nkaga na 5
nkaga mutano
nsanvu esembe ayo 13 Deni iwo wa Airtel, Airtel yangu ni 0703 isatu. Chenda na muenda, msambu na msambu, esembi ayo anana isatu.
Jiremu.
0703 isatu. Chenda na muenda, msambu na msambu. Esembi ayo anana isatu. So, bodi kuba, oja kuba mfuna. Era nga butero okola, baja kusomera ya babiri basatu ni chabuza, abuze tukwiremu. Ayi ngoka alikubuza, aba message, usobolo sindika message kusimu yeyo, na aba na wetu joku taasasi.
Kali, so, Dr. Soko badiremu simuzo, deni uluvanyuma ngeende kubali kumpeo wa.
Aha, esimu yange soke, eri 0703
0703
Nkaga na itanu.
Nkaga mutanu.
Nsambu.
Nsambu.
Esembi ayo kumina isatu.
Kali. Airtel
0703 isatu chenda na mwenda nsambu na musambu esembi ayo anana isatu.
Kale, alikula ini ya manya nejo sinzi date soroku wa ntuli ziganya vera mbufunze. Alikula ini hello.
Alisewo.
Yesewo.
Najibu Iganga.
Najibu Iganga.
Omugongo gurumi.
Omugongo kula kutia.
Amugongo gwonoma.
Yes.
Aye ngende kokutamba ku madwa iragwera gudeni.
Kali. Najibu Iganga omugongo. Ugongo go gurude mu doctor ngo gujanjaba.
Ino.
Najibu ate Iganga akuliawo kumpi ku mema okumpi ne that's what era o waluwo umema o waluwa abantu banje abali yao urugudo baruyita Market Street overinga ku overu aguruka ku Freedom Square itambu isi sala kirira wanseno
ngali kujja ko byoma.
Yes, oyiganga tandika nono ari ku line omukuru nkukutte ero oli ku busoga 1 kali ari ku radio omukuru
ero.
Yes ebo
nawesa ku
okuvawa
ebugombo bugiri.
Yes ebo
nembo zakati ne bugiri baliyo
kali
kali
aha mwino no le bugiri bugiri agene na mutumba
na kuje iganga kumpi nyawo aje iganga
actually iganga sala busazi bugwe yao ngo iganga
to said that
enamba yisi mugitudiremo
actually asose muzei ku ni najibwe omugongo bagubaga kuruma ateyiwe we iganga kera bukere kuba nencho njya kuba wawo kuko byenna abasaba bamagumba abagatereza go mugongo ago gaira mulaine bulungi ino agagase setuka then tujja kutakubiuma tukuwe idagala iwe iwe tutumie westu kire niona olikubesi mwana wakati baba wantasa. So najibu kero ideiganga waiso alikubuza nti ebujiri ezira branch ebujiri abe bujiri baidaiganga ebujiri tikolerayo na inga osobolo kuida twabona bwetu kutasa
kale.
Yes,
katulaba alikula ini munafe omukuru oli ku moyo gwa busoga sebo banyabo
kale sebo Ani?
Mawaze mupa adengo kamuli?
Yes, ebo.
Hey.
Wemba nga wangino mungu, ano mwenye. Wendi debu wenda wa sabulo kumuidanda pita
kuhu. Ya kuidanda.
Hili ya fuwe to mwenga, enda kumutola kumwenge.
Yes, ebo.
Wa sabulo kumuidanda pita ebu wenga hao.
Ok.
Kali, umukuru? Na wakuli liza aniono? Network yoterera mu ko tukufune bulungi. Kali, yetu mweso nyuwe. Atawulikise. Ari ku line. Hello?
Akso.
Wanyi muganda wangu.
Njumu kama ando kusinza na woyo do.
Ebo lero.
Niko buza ku mugongo ba kokulima kukocherera. Nambe bwandia.
Kali, omugongo gufuso omugongo. Dr. Chirungi wali wana atarudde nga bijanja bibi. Hello. Omukuru. Oli ku busoga 1.
Ono falu kwe bichangwa. Ne mama ha ya kumaka. Mu kreza nda. Yazi mbazi bana makulu.
Mama.
Mbaga mruma.
Miaka ngei meka?
Miaka mbisa kata hande ufusawa.
Ngama mama, mama.
Ni mama kange.
Ati ya miaka alinga miaka meka mama.
Mama miaka atana msambu.
Kali sayanziza mama miaka atana msambu. Aba kari. Miaka atana msambu aba kari.
Yes sir.
Aye, alikula ini?
Hello?
Hello, Mukosa, Jeva Lisobab.
Kali se, wadu kumoyo guwa abusoga.
Kwa luku wereza le.
Kali se.
Uliko gani emu tautuma si, wuma yige district, chalo chibanda alo.
Yes, sir.
Mukulu na chembu zaku. Watu kwa anti, omugongo vile gupuru maa ili sijama evanga kunsigo. So, then I'm going to ma, unu miramu nkende, so na vula kwa mizemi.
Okay, kari.
Kari, so.
Tuwe yanziza, ndozo yomu ulile. Mugongo gufuso, mugongo. So kwa demuka wovoli yao?
Mokoro, mokama, evo olero, omugongo. Najibu, omugongo.